Agüe, mama, nyazentla, gizene qiniso lami lonke kuwe. Akululanga le ndlela inameva le ndlela iwumqansa. Sengithembe wena nqaba yami, cela ungihole baba, ungibonise indlela yami.